Ay, Pablo.
Mr. LG.
Ay, Siti. Kuna kitu minataka nikwambie, lakini naogopa utaniona kana wivu hivi. Oh, Siti. Nikunongoneze wapembe na sisike, mara naogopa watajona kana wivu hivi. Asa sijui ndo kinga, sijui ndo fala, au sijui mazoea, ila napata tabu kiwambanima. Mana na shingo kula takulala, mnyonge na nyongonya, mwezo napata tabu kiwambanima. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilale.
Kuna venye utimamu, unanitoka na kocha karamu. Hii naituage kitalamu, ukitajwa kimoyo mipa. Why, 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 tam? Mshwiti, shwiti, babugam. Yani yam, 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 yam. Ndo mapenzi au fala. Why, why, why?
Kwanza yote tisa kumi, moyo mea hamisha kambi. Nani papenzi sabuni, lani takatisha kambi.
Wanasubiri livunjike penzi hili, hatutishwi na tumbili. Kuachana pende mwenyezi.
Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami,
wendo tulizo la moyo.
Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe,
nani
wakuniliwaza,
nani
kunipembeleza,
nani
wakunipepea nilale.
Life.